Jesus, and he saves us from sin.
Amen.
And now we're going to
futhi uyasisindisa esonweni futhi manje sizofunda indikimba encane nje futhi sikhulume nani imizuzwana embalwa ezweni likaNkulunkulu isizathu empeleni leyo yingxenye eyanele konke izwi ukukholwa kuvela ngobuzwa ukuze izwi likaNkulunkulu manje ake sikhothamise amakhanda ethu imizuzwana nje ngaphambi kokuba sivule izwi lakhe.
Most gracious Lord, we are happy this morning for the privilege that we have of standing in the
Musa kakhulu siyajabula kulokhu kuza ngenhlanhla esinayo yokuma ebukhoneni bakho sibheke phezulu kuwe futhi sikubiza ngobaba wethu lapho sikhumbula emibhalweni yethu ukuthi wena uye wathi anokhuleka baba wethu sezulwini.
To know that we are all together.
Ukwazi ukuthi asihlanzekile ngakho konke sazalela esonweni sabunjwe bubini futhi seza ezweni sikhuluma manga.
And such a miserable wretch as we, and yet by the blood of thy son.
Futhi tabukile olusizi njengathi futhi nokho ngegazi lendodana yakho inkosi uJesu ngomusa ongasifanele esiwuphiweyo sinenhlanhla yokubheka phezulu bese sithi baba sikubonga kanjani ngalokhu.
And today we would ask you, Lord, to search our hearts as we work.
Futhi namhlanje sizokucela Nkosi ukuba uhlole izinhliziyo zethu njengoba sisakhonza asizi lapha ngenye injongo ngaphandle kokuzokhonza wena futhi ukubona kulolu suku olukhulu esiphila kulo manje lapho ngokusobala ukuthi konke kwehlulekile kodwa kunento eyodwa eqinisekile engasoze yehluleka leyo nguJesu.
For he said to us when he was on the earth that heavens and the earth would pass away.
Ngoba washo ukuthi ngikathi esemhlabeni ukuthi kodlula amazulu nomhlaba kepha amazwi ami awasoze ahluleka isiqiniseko sinjepho esinaso manje ke sokuphumuza isiphetho somphefumulo wethu bezwe kwezilakhe.
And now it is, it has been given to us.
Futhi manje kungukuthi linikwe thina ngesimo sencwadi ebizwa ngeBhayibheli sazi ukuthi lalotshwa ngumoya ongcwele futhi lingahunyushwa kuphela ngumoya ongcwele kwangathi angeza manje phezu kwalelizwi elilotshiwe futhi akhulume ngezindebe ezifayo ezindlebeni ezifayo futhi anikeze ukuqonda kwaphakade. Sibe khona baba ukuze kushukumise izinhliziyo zethu ukuba simthande kakhulu futhi ukuba nenhlanganyelo engcono naye ukusiletha esidlweni esisondele.
Then we would ask you this morning, Lord,
manje ke singakucela kulokhu kuze Nkosi ukuthi baningi abagulayo nabasweleyo lapha ebandleni nasezweni lonke kwangathi singemukela izinzuzo zemivimbo yakhe yomzimba wakhe phezu kowethu namhlanje ngokuba kulotshiwe ukuthi yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu ngemivimbo yayo siphulukisiwe thina. Futhi njengoba uDavid wasendulo wamemeza kakhulu, mbonga uJehova womphefumulo wami, futhi ungakhohlwa imisebenzi yakhe yonke yomusa, othethelela bonke ububi bakho, owelapha zonke izifo zakho. Siphe namuhla Nkosi ukuthi kulokhu kukhonza ukuthi wonke umuntu lapha odinga noma yini insindiso yomphefumulo wabo noma ukuphulukiswa komzimba wabo kwangathi singazuza izinzuzo zalomhlatshelo omkhulu kakhulu namuhla.
We submit ourselves to thee now, Lord, and we pray that you will speak through us.
Siyazithoba kuwe manje Nkosi futhi siyakhuleka ukuthi uzokhuluma ngathi futhi uzozwa ngathi futhi uphendule umkhuleko ngokuba sokucela igameni lendodana yakho ebusisiweyo Inkosi uJesu umsindisi wethu. Amen.
There is so much good in the word of God. Tell it is a hard thing for any
kunokuningi okuhle ezweni likaNkulunkulu kuze kube into enzima kunoma yimuphi umuntu ukuba ake akhethe umbhalo thize uma ngifunde izwi ngizothi lokhu kuzwakala kukuhle kakhulu ngizovele ngikudwebele bese kuthi ke uma ngiya enkonzweni elandelayo ngizoshumayela ngalendaba. futhi ngizohlala phansi imizuzwana embalwa futhi ngizolalela umoya lapho ukhuluma khona-ke ngeke kube kodwa kancanyana nje ngize ngiyobe ngifunda kaphambidlana futhi ngizothola okuthize okuzwakala ngishona kangcono futhi ngizodebela lokho futhi ngithi yilokhu engizokhuluma ngakho uma ngiye ebandleni ngokulandelayo futhi into yokuqala niyazi ibhayibheli lami limakwe ngezinto ezithize engizokhuluma ngazo uma ngiye ebandleni
The Lord is and how precious His word is to His saints.
Inhle kanjalo-ke inkosi nokuthi izwi layo liyigugu kangakanani kwabangcwele bayo futhi inhlanhla enkulu kangaka esinayo namhlanje kuleli hora nalapho kubukeka sengathi wonke amathemba alisekho kodwa nokho ukuthola esisodwa esiqinile isisekelo esiqinisekile lelo yizwi.
It was upon my heart a few days ago.
Bekusenhlizweni yami ezinsukwini ezimbalwa ezidlule njengoba nje ngitshele umfowethu Neville noma ngithumela izwi kuye ngodadewethu Wood ukuthi bengizokhuluma kulokhu kusa phezu kwesandla esilobodongeni bekuwumlayezo inkosi eyanginika wona esitimeleni ngibuye eCalifornia. Kodwa emlayezweni kwakunyakazisa kakhulu futhi ihora elinjalo kwaze kwaba kushiya abantu ukuthola izinto ezinkulu ngisho nakulo mcibisholo iSputnik wesimanje enizwa kakhulu kakhulu ngawo kwembula ezwini likaNkulunkulu.
And to see the hour that we are living. We are surely at
futhi kubona ihora esiphila kulo ngokuqinisekile sisekupheleni bese kuthi ke ukushiya abantu kuleso simo bese ke ngaphandle kokuletha omunye umlayezo ukukulandela ukunikeza amathemba ebandla khona ke kushiya abantu bethu kumangala futhi kubenza babe nokwethuka. Ngakho-ke ngicabange ukuthi ngizolinda kuze kube yisonto elilandelayo ngibuya bese kuthi-ke ngizokhuluma isandla esiloba udongeni ngesonto ekuseni bese kuthi-ke ngesonto ebusuku ngikhulume ngokuthi ibandla lihlwithwa ngaphambi kwenhlupheko. Bese kuthi-ke uma lezi zinto sezisondele kakhulu khona-ke uhlwitho luseduze kunalokho okuyikho uma ibandla lingena enhlu ngaphambi kokuhlushwa ngakho-ke ngineqiniso niyaqonda ukuthi liyakwenza. Manje ngifuna ukufunda encwadini yesambulo esahlukweni sesithathu okuphathelene nebandla lalolu suku futhi ivesi leshumi nane ngiza kulifunda ngiqale isambulo sesithathu ivesi leshumi nane.
And unto the angel of the church of Laodicea write.
Nakuye ngelosi yebandla laseLaodikeya lobo ukuthi nakho kushoyo u-Amen ufakazi othembekileyo noqinisileyo owokuqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu. Ngiyayazi imisebenzi yakho awubandi futhi awushisi kwangathi ngabe uyabanda noma ubushisa ngakho-ke ngenxa yokuba usivivi ungashisi noma ungabandi ngiyakukuhlanza uphume emlonyeni wami.
Because thou sayest, I am rich and increased in goods.
Ngoba uthi ngicebile ngifuyile kangisweli lutho kanti kawazi ukuthi ngolusizi olusizi impofu ophuphuthekile nohambaze.
I counsel thee to buy of me gold tried in the fire.
Ngiyakululeka ukuba uthenge kimi igolide elicwengisiwe emlilweni ukuze ungahle ucebe nezingubo ezimhlophe ukuze wembathe kungabonakali ihlazi lobunqunu bakho futhi ugcobe amehlo akho ngomuthi wamehlo ukuze ubone.
As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent.
Bonke ngibathandayo ngiyabasola ngibayale ngakho shisekela uphenduke bheka ngimi ngasemnyango ngingqongqotha uma umuntu ezwa izwi lami avule umnyango ngiyakungena kuye ngidle naye naye adle nami.
Now that 20th verse is where I
manje lelo vesi lamashumi amabili lapho ngifisa ukuthatha khona indikimba ukubona ukuthi uNkulunkulu uzosinika yini ingqikithi ngimi emnyango ngingqongqotha.
This whole
wonke lumlayezo kulukhukusa esisanda kufunda ungamazwi kaKristu uqobo lwakhe emva kokuvuka kwakhe ekhuluma onyakeni webandla wokugcina njengoba siqonda kwakunamabandla ayisikhombisa ngalolo suku amabandla ayisikhombisa ase-Asiya ngalinye lawo lalinengelosi futhi lezo zingelosi zathunyelwa ukuba ziqondise la mabandla kwehle kuwo wonke unyaka futhi manje siphelele onyakeni webandla wokugcina iLaodikeya futhi akujwayelekile kakhulu kubona ukuthi le nto ishaya kanjani kulokhu kuza ukuthi iphathelene kanjani naleli bandla lalolusuku ukubona izimo zabasivivi nokunganaki ebandleni futhi bakusho kanjani lokho wo sizohlelweni olukhulu sakha isonto lesigidi futhi ibandla lethu liyaphumelela singamalungu amaningi kusenake saba nawo umelusi wethu ukhokhela kangcono futhi singcono ngakho konke uma lokho kungelona ubizo losuku kodwa nokho iphephele lathi wena ngohambazo ompofu olusizo ophuphuthekile
just think if a person being naked and poor and miserable
sabanga nje uma umuntu enqunu futhi empofu futhi elusizi futhi ephuphuthekile futhi engakwazi manje ukube ubekwazi ubezozama ukuzithuthukiza ubeyogijima esitaladini ukuyofuna izingubo zokugqoka beyozama ukuzithuthukiza kodwa uma ekuleso simo futhi engakwazi into embi kangaka pho
now And in the face of all of it, that isn't my text. Jesus said, I stand at the door and knock. And if any man will open the
manje,
door,
futhi, ebhekene nakho konke leyo kuyona indikimba yami uJesu wathi ngime emnyango ngingongotsha futhi uma umuntu ezovula emnyango ngizongena kuye futhi ngizodla naye futhi naye nami. Isimeme sinjepho kubantu abaphila kulolu suku.
To see these horrible sights that we're now looking at and with such a
kubona lokhu kubonakala okubi esikubukayo manje futhi ngesimemo esikhazimulayo kangako ngizoma emnyango ngingongqothe futhi uma noma ubani ezwa futhi avule ngizongena kuye futhi ngizodla naye naye nami isidle sinjepho inhlanhla engaka pho inhlanganyele engaka pho ememnyango engongqotha
When the great artist, I can't call his name just at this time,
Lapho ingcwethe enkulu angikwazi ukubiza igama lakhe njengamanje yadweba isithombe sikaJesu engongotha emnyango noma yisiphi isithombe ngaphambi kokuba sibe yisithombe esidumile sifanele sidlule hole labagxeki abantu abayizincwethi ezidumile abagxeka isithombe bathola wonke amaphutha akuso
So after this famous picture had went through
Ngakho ke ngemva kokuba lesi sithombe sidumile sesidlule ngempela ihole labagxeki wabuza indoda enikeze umdwebo umgxeki wathi kunento yodwa nje engingayithola ingalungile ngesithombe sakho wathi ukhohliwe ukubeka isibambo emnyango
And the painter said oh no You misunderstand.
Nomdwebi wathi, "Oh, cha, awuqondi ngokuyikho uma isibambo besingaphandle, ubengaphakamisa isibambo bese eyangena kodwa isibambo singaphakathi. Umuntu ongaphakathi ufanele aphakamise isibambo."
That's the way it is. Jesus with all of his mercy and all of his compassion
Kungaleyo ndlela ke uJesu ngomusa wakhe wonke kanye nozwelelo lwakhe lonke nokho ngumuntu ezomngenisa noma amgcine ngaphandle unesibambo ngakuwe
What would a man knock at another man's door for?
Engangqongqotelana umuntu emnyango omunye umuntu na kungaba yisiphi sizathi na ngani kungukuthola kungena ufuna kungena uyafuna nokuthila ufuna ukukhuluma ngakho noma ukuthile azokukhombisa khona uma kukhona ongqongqothayo emnyango wakho bafuna ukuzuza indawo yokungena noma inhlanganyelo encane noma ukuthize abazoxoxa nawe ngakho ingaleso sizathu uJesu engqongqothe emnyango
What would you think that down through the ages the many
ungacabangani ukuthi phansi miyekeni izingcingo eziningi ezifika emizini yabantu na ake sibuyele muva imizuzwana embalwa nje ake sicabange ngokhesari agusti omkhulu ezinsukwini zombuso wamaroma.
What if a foot soldier
kuthiwani uma isosha elihamba ngezinyawo belihlala ezansi emjondolo omncane endawana thize futhi uKaesari Augusta ubengafika evela ezigodlweni sakhe futhi wehlela emjondolo omncane lapho okokuhlala khona umuntu ohamba ngezinyawo wakhe futhi wangqongqotha eminyango na yeke injabulo kwakuyoba yiyo kulowo muntu ohamba ngezinyawo.
While the great emperor of Rome was at his door trying to get a word with him. Oh, he would have been happy.
Ngani umbuso omkhulu wamaRoma wayesemnyango wakhe ezama ukukhuluma naye. Oh, ubengajabula, ubengavula umnyango futhi awe ngobuso bakhe. Wabe esethi, mbuso omkhulu, ngena endaweni yami yokuhlala ethobekile futhi noma yini oyibonayo ukuthi uyayifuna ingeyakho. Impela, ubeyojabula kakhulu ukuba nenhlanhla njalo yokubungaza umbusi waseRoma ngosuku lwakhe.
What a privilege it would have been for a peasant in the days of Adolf Hitler.
Yekuthi bekungaba inhlanhla engakanani kumuntukazana ezinsukwini zika Adolf Hitler eJalimane. Ufira waseJalimane ube wehla waya endlini yomuntu ompofu futhi ubengangqongqotha eminyango futhi indoda ibiqonde eminyango yaphakamisa ikhethini yasibheka.
And the fear of Germany. The great Hitler stood at his door. The ruler, the dictator of Germany.
Futhi ufira waseJalimane uHitler omkhulu wemanga semnyango wakhe umbuso undlovu kayiphikisa waseJalimane weyothi awu angifanele ukuthi indoda enjalo ingangqongqotha emnyango wami ngabe usho ukuthi uHitler ufuna ukukhuluma nami umuntu kazana na.
Why he jolted the door open and fell on his face and said, Hitler, enter my home.
Ngani bengavula umnyango futhi awe ngobuso bakhe futhi athi Hitler ngene ekhaya lami phele noma yini lapha engeyakho. Fira omkhulu waseJalimane ngokuqinisekile ubengajabula ukuthi ukwenzile. Hayi lokho kuphela kodwa ubeyohlonishwa ukukwenza ukucabanga ukuthi uHitler ubezofika emnyango wakhe.
You have to watch the importance.
Futhi ufanele ubheke ukubaluleka komuntu ongongotha eminyango wakho lokho kuhlangene nakho uma bekuyisinqibi ubungaba nelungelo lokuvala umnyango noma ungaye eminyango uma ubungena lutho ongasinika lona uma usizwelile isinqibi.
But if he was an important person, I'd say today.
Kodwa kuba ubengumuntu obalulekile. Ngathi namhlanje uma umongameli Dwight Eisenhower ehlela lapha eJeffersonville namuhla futhi angongothe eminyango wanoma yimuphi ombuso wentando yeningi olungileyo ungazizo hlonipheke kakhulu kuye eminyango futhi wamukele umongameli Eisenhower nakuba uhluka kuye kwezombusazwe ungamthakasela ngempela uma ingongothe eminyango wakhe.
Because why? He's the president of the United States.
Ngoba ngani na ungumongameli wase United States uyindoda ebaluleke kakhulu futhi nakuba wehluka kuye kwezombusazwe bekuyoba udumo kunoma yimuphi ombuso wentando yeningi kuleli dolobha noma nanoma yiliphi elinye idolobha ukubungaza umongameli Dwight Eisenhower ngenxa yokubaluleka kwakhe njengomongameli wase United States. Uyindoda enkulu, indoda ehloniphekile futhi unesikhundla esihloniphekile.
Just recently, from England come the Queen. She went up into Canada.
Muva nje, evele eNgilandi, kufike indlovukazi, yenyukele eCanada, ivakashela kulo lonke elaseCanada, yabeke isifike eUnited States, futhi bekungeke kube khona umuntu eUnited States, kodwa ubengajabula uma leyo ndlovukazi ibingabavakashela.
What
Ubunga cabangani kulokhu kuza ukuba indlovukazi yasegilandi nakuba ungesona esikhonzisayo uyisikhonzi sasemelika kodwa nakuba bekungaba njani ukuba ibingeza futhi ngomqotho emnyango wakho na futhi wawubona izincikukazi zayo kanjalo njalo zimi lapho futhi uyothi ngindlovukazi yasegilandi ngize ukuzovakashela wena.
What an honor that would be. Because of her importance, she's the queen and one of the greatest.
Bekungaba udumo lonjani lokho ngenxa yokubaluleka kwayo indlovukazi futhi enye yezindlovukazi ezinkulu kulezo zonke emhlabeni indlovukazi yasengilandi lokho ayinamandla kulesi sizwe kodwa ngenxa yokuthi ibalulekile ubuye kujabulela ukuyingenisa ngingakujabulela ukuyingenisa ukwazi ukuthi ngibe nenhlanhla nenhlonipho yokubungaza indlovukazi yasengilandi.
But oh, Jesus will stand at the door and knock, and we'll keep him out.
Kodwa oh, Jesus uzomemnyango futhi angongqothe futhi sizomvimbela ngaphandle ngeke sivule umnyango siyomvumela nje angongqothe futhi ubani obaluleke kudlule uJesu na ngitshela ukuthi ubani ongomkhulu kunaye futhi lapha uthi ngimi emnyango ngingongqotha futhi uma umuntu evula ngizongena.
If you had all the Caesars,
ukube ubunabo bonke uKhesari, bonke uHitler, bonke abesilisa nabesifazane abakhulu bomhlaba bemiphambi komnyango wakho, ubungeke ube noyedwa, bonke behlanganiswe ndawonye, ubengeke akuthathaniswe nalowo omiye emnyango nsuku zonke, futhi angongothe enhliziyweni yakho, iNkosi uJesu.
He wants to come in. He wants to talk to you. You're one of his subjects.
Ufuna ukungena, ufuna ukukhuluma nawe. Ungomunye wezikhonzi zakhe, wenziwe ngomfanekiso wakhe. Uyisidalwa singumuntu esenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Futhi ulangazelela ukukhuluma nawe.
He just doesn't go to the great, the celebrity. He comes to the poor and needy.
Akayi nje kwabakhulu osaziwayo, uza kwabampofu nabaswele. Noma imuphi umuntu ozozwa iphimbo lami futhi avule umnyango, ngizongena futhi ngikhulume naye.
Just think what it means this morning. For the King of Glory.
Kamba kanje ukuthi kusho ukuthini kulokhu kuza? Inkosini kaZimulo ngonginguye omkhulu ngalowo owaye sesihlatheni sivuthayo ngalowo owahlwenisa amanzi olwandle lobomvu ukuba abantwana bakwaIsrayeli bawele.
All the one who spoke. And the sun stood still.
Noma ngalowo wakhuluma nelanga lama, lowo owabumba inyanga nezikanyezi futhi wazifaka ezingoxeni zazo ukuze zikhanye, lowo wathi Lazarus phuma nendoda efile izinsuku ezine ethuneni yaphila futhi, cabanga ngakho.
The one who went into the lion's den.
Lo wangena empandini wezingonyama noDanieli futhi wamvikela ezingonyameni lo wangena esithandweni somlilo kanye nabantwana bamaHebheru futhi wabhula umlilo kubo lo wama wayesethi mina ngikukuvuka nokuphila lo okholwa yimi noma efile ophila ophila kholwa yimi akasoze afa.
He stands at the door of a fallen humanity.
Uma emnyango wesintu esiwile ngongqotha futhi ezama ukuthola ukufinyelela emphefumulweni futhi simxoshile lowo muntu obalulekile.
Oh, you say to me then, Brother Branham, I'm different with you right here.
Oh, wena uthi kimi manje ke mfoti Branham ngehluka kuwe khona lapha ngoba sekivele ngimngenisile. Awu lokho kuhle kakhulu, ngijabule kakhulu ngokuthi wenze lokho wamngenisa.
But then you know what? It seems to be that after.
Kodwa manje ke niyazi ukuthini, kubonakala sengathi ngemva kokuba usumngenise emnyango unezindlwana eziningi ezincane ezincane enhliziyweni yakho futhi uzomemukela emnyango. Yima nje khona lapha kodwa ungaqalaza endlini yami. ngakucabanga utshele ofira ukuthi angangena kodwa wayengakwazi ukubheka indlu na manje Fira ungama lapha eminyango nomzane Hitler kodwa ungabheki kuleli khosomba ungabheki ngapha nginezimfihlo ezincane ngingafuni wazi ngazo yileyo ndlela thina ngezinye izikhathi esizibiza ngamakristu esiphatha ngayo ujesu ungangena yebo ngiyakholwa ukuthi wena uyindodana kankulunkulu kodwa ungangeni ekuxambukeleni ebhizinisini lami yabo yilowo umugqa wengozi unezindawo ezincane enhliziyweni yakho iminyaka emincane engena emakhosombeni amancane eyifihle enhliziyweni yakho amakristu analawo futhi abaningi abavumela ujesu angene akazimisele ukuvumela ujesu ukuba abe nendlela yakhe akamukelekile neze uma ngifika endlini yakho futhi ungamukele ngizizwa sengathi ngingumfowenu futhi ngingaya noma yikuphi lapho engifuna ukuya khona uma ngamukelekile ngempela uma ngize endlini yakho ngizizwela kanjalo uma uthi siyakwamukela lokho kusho ukuthi ngamukelekile noma yikuphi endlini bengizovele ngiqhubeke ngo uma ngifuna ukucambalala isikhashana ngizongena ekameleni lokulala futhi uma ngifuna ukudla isikhashana ngizoya ekhishini bengingavele ngizizwe ngamukelekile futhi uma uza endlini yami noma mina endlini yakho bese uthi manje ungema khona lapha kodwa ungalingi uvule leyo mnyango ungahambi lapha bengingeke ngamukeleke kakhulu awu kunjalo-ke namuhla ngabantu abazibize ngamakristu wena uthi ho ngisonda ebandleni kuhle lokho kodwa uyabona isizathu sokuba kube nezinkinga ezingaka ebandleni isizathu sokudideka kungaka ebandleni ukunganeliseka okungaka ebandleni akusikho ukuthi ujesu akekho yingoba ujesu akakwazi ukufinyelela ezindaweni afuna ukuya kuzo sina lezo zindlwane ezincane futhi sithi ho qabo ungakuthinti lokho manje ungangena kodwa ho lokho sekwanele kakhulu ngizojoyina ibandla kodwa kungenjalo ngivumele ngiqhube ibhizinisi lami ujesu ufuna ukuba umbuso ophakeme wobuwena wakho futhi indlela kuphela angakubuzisa ngayo lapho eba yinkosi yakho inkosi iwukubuza ubunikazi ubani owakwenza na ujesu ubani onelungelo kuyo yonke indawo enhliziyweni yakho na umdali ungabi nezimfihlo phambi kwakhe vula inhliziyo yakho manje ake sikhulume umzuzwana nje noma imibili kweminye yale minyango emincane omunye wayo ngumnyango omncane wobugovu wo lokho sikuthola kakhulu enhliziyweni yalowo othi ungumkristu ubugovu wo wena ngokwami kanye nokweqembu lami unqobo nje uma kusehlelweni lami kulungile kodwa uma kungaphandle uma kungelona ibandla lebaptist noma kungeyona ipresbyterian yami noma ipentecostal yami uma lingaphandle kwama-assembly noma kanjalo njalo akulungile manje-ke niyabo ukristu angeke abe nokubusa angeke abe yinkosi uma eyinkosi ungumbusi uma uthi awu ngithanda ukuba angenzele into ethize kodwa uma ngingathola okungaka kukho ngizoya esontweni uma kuzokwenza abantu bomphakathi wangakithi bacabange kangcono ngami kodwa ngeke uvulele umnyango omncane ngizomemukela kodwa angeke ngimvumela angene kule ndawo encane ngoba bengilokhu ngingale ndlela kusukela ngisewumntwana futhi ngizwa sengathi ngithe ukudlula kancanyanyana phezu kwalolo hlobo lwabantu Gizonge niso Jesu kodwa ngisoze ngaya kuleyo yamamishini amadadlanyana eyelezo zindawo lapho bonke bempompolozo amen no udumo kuNkulunkulu no haleluya ngizongeniza kodwa ngeke ngiye kuloko akayona inkosi yakho izimfuzo zami ziyalizwa iphimbo lami khona ke uyinkosi yakho ungumbusi ngizomngenisa uma bezongingenisa ebandleni eliwadlule wonke edolobheni ngikhathali noma bebengabeka uma bengifuna ukungena egcekeni lehokwe nomaphi lapho afuna ngiye khona bengizofuna ukuhamba enqobo nje uma engibiza ngizomngenisa ngezizathu zokuthi yena uyinkosi yami noma yini afuna ukuyenza makayenze.
There's another little door called pride.
Oh, devil, yabancane babi kangaka baboshelwe kuleyo nhliziyo yokuzidla. Ucabanga ukuthi ungcono kunomunye umuntu?
Well, I wouldn't send my children over there. They don't dress right.
Aw ngeke ngibathumele abantwana babi lapho abagqoki kahle abantu abaya lapho abekho ezingeni lami uma uKristu eyinkozi enhlizweni yenu sonke siyizinga elilodwa ngenxa kamoya wodwa sonke sibhaphathizelwe emzimbeni munye ukuzidla kuzwakala kancane nje into eyinkimbinkimbi onayo awufuni uJesu akuthinte lokho ngoba kungalulaza ukuma kwakho kwezenhlalo emphakathini ngingancamela ukwehlisa isithunzi sami somphakathi emphakathini kunokuba ngisuse igama lami encwadini yokuphila iwundlu kodwa angeke bamvumele ukuba angene lokho kuzidla okuncane kumkhiphele ngaphandle. Oh Jesu yebo ngizojoyina ibandla ngizokwemukela kodwa ungabheki kuleli khosomba ngoba ungahlala phansi esihlalweni ngasemnyango kodwa bengingeke ngivume wena ungene kuleli khosomba kodwa ke yena angeke abe inkosi yakho. Yena ofanele akwazi ukufikelela kulo lonke igumbi elisendlini lonke igunjana zonke izinto ezincane ezisithekile zokuphila ufanele abe nokufinyelela kukho konke nokuncane kwakho wena ke uba yinkosi. Yena ufuna kuyingenela enhlizweni yakho na kungukuba abe inkosi yakho ngongothe emnyango kuba abe ngumsindisi wakho futhi uma ubambe ubugovu nokuzidla nenzondo nazo zonke lezi zinto enhlizweni yakho angeke abe inkosi noma umemukela ngaphakathi angeke abe inkosi lapho eyinkosi uyinkosi phezu kwakho konke futhi yiloko akungqongqo telayo wonkosi wena uyasho ngelise ngifuna ungungena ngidle okusho ukuthi ukudla inhlanganyelo ngikathi ninenhlanganyelo omunye nomunye kanjani ukuthi inkosi nawe ningabangane ningabahlanganyeli futhi noma yini onayo naye unayo noma yini anayo khona ke unayo nawe niyabo uba nguwe ukuze ube nguye nakho konke kuyafana. Bese kuthi ke kunomunye omnyango omncane enhliziyweni engingajanda ukukhuluma ngawo kulokhu kuza nalo mnyango omncane ungumnyango wokukholwa abaningi abazisho ukuthi bangamaKristu abafuni ukuvula lo mnyango wokukholwa. Manje wena uthi inkosi ungangena kunjalo kodwa ngikholelwa ukuthi lonke iBhayibheli liqinisile ngizothatha lokho kushiwo yisonto lami kodwa ngeke ngikuthathe konke kwalo inkosi iyoke ikubusise kanjani khona ke na.
How can he be your Lord and healer?
Angaba kanjani inkosi nomphulukisi wakho uma engakwazi ukuvula umnyango wokukholwa wenhliziyo yakho na uma engangena futhi nizomamukela uyovula lo mnyango futhi uyongena kulokho kukholwa kwakho futhi uyodla nawe emnyango wokukholwa. wonke ifuna ukumemukela kulokho kuza enhlizweni yami kuwo wonke amagumbi kukho konke ngiyikho ngifuna ukumemukela kuyo yonke iminyango ngiwushwibe uvuleke futhi ngibe lapho futhi ngangenkomishi yezibusiso kanye naye emnyango bese ngithi yebo nkosi konke ngiyikho nakho konke enginakho nakho konke kungokwakho Masime kulo mnyango Nkosi futhi sixoxisane umunye nomunye masibene sidle emnyango wokukholwa Nkosi masibene sidle emnyango wokuzidla Nkosi masibene sidle emnyango wobugovu Nkosi thatha konke kimi Nkosi
Oh you say
Ukukholwa oh wena uthi ngizojoyina ibandla kodwa ngikholwa ukuthi izinsuku zezimangaliso selwedlule bese ke uyenqaba ukuvumela inkosi ingene ngomnyango wokukholwa futhi izibonakaliso yona kuwe
Oh yes you say but
Oh yebo wena uthi kodwa futhi Branham ngingumKristu ngiyazi isithando esithandekayo wena ngumKristu futhi ngiyakuthakasela lokho ngokwamukela inkosi kodwa uphila ngaphansi kwenhlanhla yakho ugcina umnyango wakho uvaliwe ugijima uya emuva naphambili kanjalo njalo ngoba ukholwa Ufanele uvule lo mnyango ukukhola futhi ungenise khona ke uzokunika isifiso senhliziyo yakho olindele inkosi uyothola amandla amasha baya kukhuphuka njengezinkozi baya kugijima bangakhathali bayohamba bangapheli amandla uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini celani nikuthandayo niya kuphiwa
Oh, dearly I tell you if thou shalt say to this mountain Be removed. And in the
ring of the Lord, futhi ukholo ukuthi kuyenziwa ohe kholo ukuthi kuyenziwa uzakuba nakho lokho kushoyo impela Oh akudingekile kuba kube ngokuzenzekelelayo akufanele kube ngalo ndlela akunjalo impele inqobo nje uma ukukholwa kulapho ke amaKristu ehlileka khona namuhla
The Bible said faith is the substance of things hoped.
Ipepele lathi ukukholwa kuqiniseke ngezinto ezithenjwayo ngobufakazi bezinto ezingabonwa khona ke ungathini kukhona manje akusiyo inganekwane akuwona umcabango akulona ithemba akusona isifiso kuyinto empeleni into onayo
For instance I come to you
Ngokwesibonelo ngiza kuwe futhi ngithi kuwe ngilambile ngifanele ngithole isinkwa futhi wena uthi udingani na udinga malini na ngidinga amasenti akamashumi amabili nenhlanu ukuthenga ulofu wesinkwa ngilambile futhi wena uthi naka amasenti angamashumi amabili nenhlanu manje amasenti angamashumi amabili nenhlanu amandla okuthenga ulofu wesinkwa futhi inqobo nje uma ngisenawo amasenti angamashumi amabili nenhlanu nginawo kuyinto ngingajabula ngokufanayo nje ngimi lapha namasenti angamashumi amabili nenhlanu nolofu wesinkwa kuSpring Street Oh malibonga igama lakhe awuvumela ngene vula lo mnyango ukukholwa uma esho noma yini iqiniso lapho isethembiso sakhe sikuwe lokho kuyinto uma ukukholwa kugcilisa kuhange ukwazi ukuthi uNkulunkulu akanaki uqamba manga sekuxazululiwe Manje ke namasenti angamashumi amabili nanhlanu akuyona nje into ethile engiyicabangelile ngiphethe amasenti angamashumi amabili nanhlanu ngiphuma emnyango ngani ngijabule njengoba nje ukuba benginesinkwa ngokuba nginamandla okuthenga futhi uma nginokukholwa imisebenzi isifeziwe uma engavula lo mnyango futhi angene futhi anginike ukukholwa kukaNkulunkulu enhlizweni yami sekufeziwe lapho sengingamkholwa ngempela kungahle kungenzeki ngaso leso sikhathi niyazi iBhayibheli lasho ukuthi uMose wakhuthazela embona ongabonwayo baningi benu kade bengaleya beyo bona imiyalo eyishumi ekade ikhonjiswa eluzwili isikhathi esithile isithombe sihle kakhulu manje uMose wakhuthazela wangathi uyambona ongabonwayo okungabonwayo wakhuthazela okusho ukuthi waqinisela Abraham ngenkathi enikwe izithembiso ngenkathi wayeseneminyaka engamashumi ayisikhombisa nantalo ubudala ukuthi wayezoba nomntwana ngoSara waxazululwa ngalo kanye ihora u-Abraham avula ngalo inhliziyo yakhe nomnyango wakhe wokukholwa futhi wathi kuza kwenziwa futhi lapho ekhula ibhayibheli lathi akazange abe buthakathaka ngokungakholwa kodwa waqine ekukholweni edumisa uNkulunkulu ngokuba azi ukuthi unamandla okwenza lokho ayekushilo nakho-ke ukukholwa iminyaka yadlula uSara akunamehluko kepha akangabazanga ngezithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa kodwa waqine edumisa uNkulunkulu Thina sizibiza ngamaKristu sivumela uJesu angene uthi wonke ngumKristu futhi ungakhulekelwa noma ugcotshwe noma wenze lokho uNkulunkulu athi kwenze noma angenze isimangaliso esithile phambi kwakho futhi ungasibona futhi uma ungaphulukiswa khona manjalo awu yilokho-ke angikaze ngikutshele ngizobuya ngokuzayo yabo akusikho kukholwa Ufanele umngenise uthi Nkosi nanku umnyango ngene futhi ubambe bese kuthi ke lapho engena lapho sekuxazululiwe engune phakathi ngime emnyango ngingongqotsha uzama kungena kulowo mnyango omncane wokukholwa uma kuphela ekwazi ukusebenza ngendlela yakhe phakathi lapho khona ke kuyinto exazululiwe Uma ngihamba namasente ngamashumi amabili nanhlalo ezandleni zami kuhle nje njengezinkwa kimi ngokuba nginamandla okuthenga into engiyifunayo futhi uma kukholwa kubambelela enhliziyweni akukho nto engalunyakazisa umsebenzi usufeziwe uNkulunkulu sekuxazululile kwenziwe inguna phakade ngiyatakesitaladi ngiwela umfula ngidlula endaweni yokhula ngiya ngokulamba ngaso sonke isikhathi angikasitholi isinkwa nokho kodwa ngaso sonke isikhathi lapho ngihamba ngiyathokoza ngoba nginamandla okuthenga nesiqiniseko sokuthi isinkwa singesami wo malibonke igama lakhe elingcwele Uma ngingabambi kokuba ngifike lapho ngingahle ngibe namajeqamba ngilambe kakhulu ngingahle ngixakeke ngize ngini ukuthola indlela yami emahlathini njengohlanya kodwa inqobo nje uma ngisabambe amasente ngamashumi amabili nanhlanu isinkwa kufanele sifike Nakho lapho ukhona inqobo nje uma lokho kukhole kugciniswe kuhange odokotela bangahle bangenqabe konke yonke into kodwa ngizoba lapho ngizophulukiswa uNkulunkulu washo njalo ngizomngenisa eminyango wenhliziyo yami ukukhola kwami wanikela kuye futhi wakindika isithembiso futhi akukho okuyokuphazabiza kulapho ukukholwa Umnyango ukukhola bangaki amaKristu amgcina ngaphandle na bangaki abantu bePentecostal abamgcina ngaphandle kulowo mnyango wokukhola na bangaki amaBaptist na bangaki amaPresbyterian na amaMethodist na lowo mnyango wo miningi iminyango omunye engiza kukhuluma ngawo futhi lowo umnyango emehlweni akho wathi uphuphuthekile kanti kawazi ukhuluma ngebandla namhlanje liphuphuthekile ngokomoya bengikhuluma ngolunye usuku okungukuthi lokhu angekwazi ukukusho esidlangalaleni kodwa umfowethu uSwatmani lapho nabanye abaningi uliye nojeni kanye nabo kuza kukuphi lokhu na ngasho kungani abantu bengaziboni lezi zinto na kungani bengaqondi na Ngisho leso sithombe sifanele sinyakazise izizwe kodwa hayi ngisho nephephandaba ebelingakuqukatha wathini uGeorge J. Lazy weFBI na wathi Mnumzane Branham lokho kuzoba sezitolo zikasheleni ngezinye zalezi zinsuku kodwa hayi ngenkathi usaphila akukaze kwenanele akukaze kuphendule ngolunye usuku ngacabanga qiniso Cabanga Gotanya Portland. Cabanga Gazinyanga, Batagati, Zasendia. Cabanga Gentanzingan, Foytwood, and Fulani. Cabanga Gazinto, Zinga, Napuja, Ubufagazi, Futi Noko, and the Guazi Gishon, the Gupuma, Nez, Futi, Gibamba, Kankasum Kulu, Guazi Bamba, Ukona, Obegunga, Tetela, Kotra, Guyazi Bamba, Guyina. Abazange bamazu Elia kwaze kuba usehambile abazange bazi abaningi babo babengazi ukuthi Johane wayengubani waze wanqunywa ikhanda abazange bazi uJesu eba ngumsindisi wezwe waze wabethele ziphambaneni futhi wavuswa futhi uPetro Kongcwele wayelizona ibandla labakatolika futhi waliphikishela kodwa ngemva kokuba esefile bamgcoba njengongcwele babengazi ukuthi wayengongcwele waze wafa futhi engasekho abakaze bazi ukuthi uFrancis ongcwele wase-Assisi wayengongcwele waphikishela ibandla labakatolika wayengumshumayeli ohambayo nebhayibheli ekopheni lakhe Wathela emfuleni ukuyoshumayela nezinkanyezi ezincane ezimpompoloza wathi bodade wethu abancane thulani ngishumayela izwi likaNkulunkulu bavale umlomo kodwa babengakwazi lokho waze wafa isikhathi eside uJonas akho osindise France intombazane wayengongcwele wayengomoya wabona imibono wayengosifazane womoya wezwa izingelosi zikhuluma naye wezwa izwi likaNkulunkulu wabona imibono bathi nina ungumtshakathi nebandla likatolika lashayela izixobo phansi futhi lamkhubela kuzo futhi lamshisa labo bapristi bakwenza futhi ekabalasela umusa iminyaka eneka bakhulu ababili kamuva baqonda ukuthi wayengongcwele ngakho ke benza ukuphenduka okuningi bazimba lezo zitumbi zabapristi abamshisayo base besiphonsa emfuleni lokho ngukuphenduka okuningi kusobala kodwa Babega mazi, waze wafika futhi wahamba. Jesus wathi, abakholwanga ngokuba uIsaiah wathi, banamehlo kepha kababoni izindlebe futhi abezwa. Kuphela izwi lobusuku ekhasini lebhayibheli lami esikhathini esithile sedlule embonweni inkosi eyayinginike wona futhi ngangiwukhulume ebandleni futhi ke wathi kimi hamba uye e-Afrika bese ubuyele e-India ngathi yebo nkosi futhi ke ngathi uMnumzane Baxter engitshele eCanada noma eChicago wathi asiye e-India ayeke phansi lawo mabhuni ngeke abambisane nathi kahle kulungile ngasho ngakukhohlwa lapho ngiye ekhaya ingelosi yenkosi yahlangana nami phakathi kwamagumba amabili insika yomlilo ukukhanya yona kanye efanayo lapho futhi yathi hamba uye e-Afrika njengoba ngishilo futhi ngemva konyaka baphinde bakhuluma nami ngakho futhi ngakukhohlwa angezange ngikubhale phansi futhi ngangiyomfana wami lapho ePortuguese eLisbon ePortuguese futhi washaywa walada phansi ngigula ubusuku bonke futhi ngakusase kuseni ngangiyongena kubhavu ukuyogeza kancane futhi endleleni yami phakathi lapho nakho kumingelo yenkosi yathi bengicabanga ukuthi ngikutshele ukuthi uye eAfrika kuqala na ngathi inkosi uNkulunkulu angifanele kuba inceke yakho ngathi uma uthanda phakamisa umoya wakho futhi unike omunye kweke hayi nje kuze kube yizintuku ezimbalwa ezedlule ngenkathi ngenza amalungiselelo ngeAfrika kulonyaka sebengalapho bayawenza manje futhi izolo busuku bengifunda embonweni futhi uNkulunkulu wayazi ukuthi ngizokwehlula lokho futhi embonweni angigazi ngikubone kwaze kwaba yizo lebusuku futhi ngibiza umfowethu uSatmani uLeo nabo bonke enxa zonke umbono wawuthi uzoya e-India kuqala bese ubuyela e-Afrika ngiyabonga ngikubhale mina uqobo ngabhala into mina uqobo ngaxuma empekeni engangihlezi kuwo kusesekuseni ngokunyokusa futhi ngimbone engena ekamelweni futhi ngabhala phansi impela nje elakusho njengoba yena wayengitshela lapho ngase ngiyifundisise izikhathi eziningi futhi angizange nginake futhi zolobusuku ngikathi ngibiza abafana nakho-ke khona ngqoye ephepheni elingabhalwe lutho lebhayibheli lami lapho abaningi abantu abaningi abalifundile Lati nako kufika bantu abagqoke ingcenye futhi ngabashumayeza futhi babejabula kwase kubaneka kukhanya kamuva futhi kwabonisa kumhlophe nokumnyama ndawonye iAfrika angikaze ngikubone ngikubuka ngqo wamehlo ethu evulekile uNkulunkulu vula amehlo ami ukuze ngibone ake ngibuke ngale kwamakhethini esikhathi Nkosi ake ngibone nje Nkosi okungizungezile ake ngibone ukuthi yini elungiselele ukwenzeka uma ngicabanga ngabantu abaphuphuthekiswe kulo mhlaba ababonayo kodwa nokho abaqondi ubone uNkulunkulu wengena emhlanganweni futhi enze zona impela izinto azenza ngenkathi elapha emhlabeni Ngibona uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ophilayo yenza futhi iziphathe futhi yenze njengoba nje yenze ngenkathi yayilapha emhlabeni futhi namanje abaqondi ukuthi kungaba kanjani na ngoba amehlo abo awavulekile Lizovulwa ngolunye lalezi zinsuku mngani wami kodwa kuyobe sekwephuze kakhulu ngalesi sikhathi isikhathi siyobe sesihambile futhi uyomangala ubuye uqonde ukungitshela lokhu ukuthi usibanibani nento enjalo kwakuyilokhu futhi bengingakwazi na kubeqa ekhanda labo abambambi
Do you catch what I'm saying?
Niyakubamba lokho ekukushoyo na kuyabeda kunjalo futhi ubheke okuthize okukhulu okuzokwenzeka esikhathini esizayo lapho kukhona khona manje futhi wena wehluleka ukukubona uNkulunkulu ngena enhlizeni yami futhi uvule iminyango yamehlo ami ukuze ngibone Ukuthi uCleopas nomngani wakhe bahambisana kanjalo endleleni ngolunye usuku bevela eMawuse noma beya eMawuse futhi endleleni ezansi lapho wakhuluma nabo wahamba nabo wadla nabo futhi amehlo abo okuqonda havalwa lapho ngena ngaphakathi futhi bonke bathula wenza into encane abayiqonda ukuthi akekho owayengayenza ngaphandle kwakhe lokho kungemuva kokuvuka kwakhe futhi ngokushesha iphepheli lathi amehlo abo avuleka wawavula amehlo abo futhi babuyele emuva behla ngomgwaqo bethokoza futhi bethi impela inkosi ivukile ngokuba ibe nathi usuku lonke amehlo abo havuleka babenokuqonda
Our Jesus can come right into the midst of people.
UJesu wethu angangena ngqo phakathi kwabantu bese enza zona kanye lezo zenzo ezifanayo futhi kwenzekani na abantu bazohamba futhi bathi ukufunda ingqondo wo angahle abe hokhonza imimoya abangasekho noma umbhulu into eyenzeka ngale ndlela
Oh if God would open our eyes
Wo uNkulunkulu engavula amehlo ethu futhi sivumele sibone ukuthi lezi zinto ziyini lo myango weso usenhliziyweni akukhona lokho okubona ngeso lakho lokho akusikhona ukubona lokho ngukubheka uJesu wathi kuNikodemu uma umuntu engazala ngokusha ange ubone umbuso kaNkulunkulu Awubona ngamehlo akho, ubona ngokuqonda kwakho, ubheka ngamehlo akho, futhi uqonde ngenhliziyo yakho. Ngakho ke umnyango wamehlo akho usenhliziyweni yakho, ngoba ungumnyango wokuqonda.
Oh, I understand that Jesus said he would do that in the last days.
Oh, ngiyaqonda ukuthi uJesu wathi uyokwenza lokho ngezinsuku zokugcina. Ngiyaqonda ukuthi lezi zinto ziyisibonakaliso sikaNkulunkulu. Khona ke kwehluke kanjani ukuthi kuba ngokoqobo kanjani kuwe ukuthi izinto zishintsha kanjani uma amehlo ethu evulekile unawe ngazo zonke isikhathi uyakusiza umi eminyango wakho nsuku zonke kodwa awukuqondi Ngeza umfundisi esho ukuthi Jesus kathini esike sinto sedlule okwangishaya kwakusezansi ningizimu kwakukhona ikhehle ezansi lapho indoda eyikhaladi yayingumfo omdala olungileyo kodwa abakwazanga kumfaka emqeni noNkulunkulu wayengeke nje ayesontweni futhi nokho wayengumfo omdala olungileyo futhi abakwazanga kumisa esontweni ngakho ke ngolunye usuku yena nomfundisi bahamba bayozingela futhi wayegeja kakhulu wayengena kushaya lutho ngakho ke ngalolo suku endleleni ebuyele ekhaya babedubule inyamazane eningi kakhulu baze bagcwala inyamazane nje futhi igama lekhehle lekalati kwakungu Gabriel futhi wambiza ngoGabe wangamafuphi Ngakho ke wayesindwa nenyamazane ilenga phezu kwakhe wonke wangekwazi nje nokunyakaza wayehamba emva komfundisi ngemva kwesikashana wamshaya ehlombe wayesethi mfundisi wathi yebo Gabe ufunani na wathi ngesonto ekuseni ngizithola ngisebhentshini labalilayo ngithatha isikhundla sami ebandleni kuze ngiphile zonke izinsuku zami lapho umfundisi wathi kuhle Gabe kodwa yini ebangele ushintsho olungazelele na ngani lapho sikhulume nawe futhi abantu abamesabayo uNkulunkulu abangcwele bakhuleke nawe futhi bakuncenga futhi usuyijikisile inhliziyo yakho na wathi mphathi yazi ngiyazi ukuthi ngiyageja angikwazanga kushaya lutho wasethi buka inyamazane engiyitholile ufanele angithande kungenjalo ubengeke anginike yona nakho lapho khona kwakuyini na amehlo akhe avele avuleka waqonda ukuthi ubani omnika leyo nyamazane lapho ivele khona Ngabe yazazi sitebele sayo umnyuzi uyawazi umkhombe womnikaziyo kepha bantu bamabazi kwashe inkosi impela bazi ukuthi lezi zinto ezinhle ezivelaphi uma nje amehlo akho abevulekile futhi ubungabona Ezikathini ezedlule indoda yayisendleleni yayo eyangaselwandle yayiyanga leya ukuyophumula yayifuna ukuzishayela ngumoya ngoba yayithanda yayicabanga ukuthi ingathanda ukuzwa uhlobo lwenyoni yaselwandle lapho indiza phezu kwamanzi futhi yeqa ngaphansi kwasemazeni amhlophe amagagasi amakhulu lapho ebhonga futhi eqhuma emoyeni Uthi ayifuna ukuhogela amanzi alo sawoti wathi kuzoba ukuphumula kukhulu ukuhlala ngasogwini lolwandle esikashana ngifuna nje ukuphumula ngifuna ukuhlala ngasogwini lolwandle ukubona zonke izinto lolwandle olungazinikeza izibhakabhaka eziluhlaza njengoba sibonisa ukusuka esibhakabhakeni kuya emanzini ukuthi ikwebu lamanzi anosawoti liyobila kanjani emagagasini amakhulu lishaye futhi ligoqe futhi wathi uma ngingama futhi ngikubuke lokho futhi ngizwe ukukhala kohlobo lwezinyoni zaselwandle Ujendeleli yayo yetshela ugwini lolwandle yahlangana nentoda eyiza futhi yayiwusa wothi omdala itilose lidala lisuka olwandle yathi uyapi na wathi ngehlela ugwini lolwandle kuze ngijabulele ubuhle bolwandle
And the old salt said I don't see nothing strange about it The water
Nesathe mdala wathi angiboni lutho luxakile ngakho amanzi angamanzi nje isibhakabhaka sizibhakabhaka nje inyoni yaselwandle ingenye nje inyoni yabo wayesekubonile kakhulu kwaze kwaba into evamile kuye kwakungajabulisi kuye Futhi le ndaba ngani bantu nibubonile ubuhle nezimangaliso nezinto zobuNkulunkulu zikaNkulunkulu zihamba futhi zisebenza kuze kube into evamile kini anisa kubona inhlobo Emihlanganweni ngibaqaphelile abantu lapho inkosi phansi kokwahlukanisa kwayo umoya iyokhuluma khona ngqo ezithamelini njengoba yenza njengenkathi ihamba eGalile nezithembiso sayo nje ukuthi yathi iyosenza Futhi abantu kokuqala ngqa bathi oh wake oh lokho kufanele kube inkosi ngokulandelayo kuzofanele kufike futhi emva kwesikashana awu kungenye nje into kuvamile sekudlulile awukunaki amehlo akho okuqonda inhliziyo yakho uyavaleka kukho Ukuqhuquma izibusiso sokwazi inkosi Jesu evukileyo imi phakathi wethu kufanele kuthumele wonke umphefumulo phezulu ngaphezulu kwanoma yini kulomhlaba ongaqhuquma kufanele kwenze ukuthile kuwe kufanele kunyakazise ukukholwa kwakho uze uvule wonke umnyango wokukholwa nakho konke kunye uthi Nkosi Jesu, ngithathe ngokugcwele manje, ngifake ekunekekeleni kwakho. lapha ngena enhliziyweni yami, susa ubugovu bami, susa ukungaqondi ngokuyikho kwami, susa ukungabaza kwami, vula amehlo ami Nkosi, futhi ungenze ngibone, futhi uthathe konke kwami, futhi ube inkosi yami. Ibandla lize lenze lokho, sihamba ngobumpumputhe, uJesu ngqongqotha emnyango futhi simshiya ngaphandle. Asikhuleke umzuzwana nje sisakhothamisa amakhanda ethu. Ngenkathi amakhanda ethu ekhotheme buthule, ubuso bethu bubheke othulini lapho esithathwe khona, futhi ngolunye usuku lenyama efayo kuyodingeka ukuba imiphumela iyobuyela othulini. Uma kungenzeke kube nomuntu onjalo lapha kulokhu kuza ongakaze avule inhliziyo yabo ngale ndlela enkosini uJesu ukuthi bebeyophakamisa izandla zakho kuye manje, futhi uthi Jesu yiba nomusa kimi. Nkulunkulu akubusise mnumzane, Nkulunkulu akubusise omunye umuntu, Nkulunkulu akubusise mfosi emncane. Ngivula inhliziyo yami ngalesi sikhathi uthi Nkosi Jesu ngithathe wonke ukuthatha ngokugcwele, yiba inkosi yami. Nkulunkulu akubusise mnumzane, cha yiba inkosi yami. Nkulunkulu akubusise nenekazi, yiba inkosi yami. Inkosi yokuzidla kwami, inkosi yokukholwa kwami, inkosi yamehlo ami, inkosi yokubona kwami, inkosi yokuzwa kwami, inkosi yokuhaha kwami. Eziningi zalezi zinto bengingakhuluma ngazo, kodwa isikhathi besingekuvumele. Yiba inkosi phezu kwakho konke. Nkulunkulu akubusise nelekazi, nje Nkulunkulu akubusise mfowethu. Ngithathe Nkosi, Nkulunkulu akubusise mfowethu. Ngithathe njengoba nginjalo Nkosi, Nkulunkulu akubusise sedade wethu, Nkulunkulu akubusise mfowethu, Nkulunkulu akubusise emuva lapho kunjalo. Ngithathe njengoba nginjalo, futhi ulawule ngokugcwele Nkosi. Mangingakuholi wena, hola mina. Umfo ubethi Nkulunkulu akubusise mfowethu. Umfo wathi waphuma edlelweni wase ebamba iponi lapha ngolunye usuku, wafaka intambo entanyeni yeponi wase eselihintshela ingxenye yephezu kwempumulo yobuso balo, futhi wayesehola iponi elibuyisela esibayeni ngaphambi kokuba afike lapho iponi lalihola yena. Yilokho kuyikho, Nkulunkulu uyasibamba futhi sizama ukumhola. Makube nguye oholayo, yena uyayazi indlela. Uwambile umgwaqo, wawakha umgwaqo, asiwazi umgwaqo pho kungani sizama ukuzindla ngalezi zinto na. Masizithobe kuye sithi, Nkosi, wena ngihole ngizolandela. Mhlawumbe uke waba ngumKristu, mhlawumbe uKristu uye wangena enhliziyweni yakho, kodwa ukaze ukhulule ukukholwa kwakho kuye. Thani Nkosi, ngena, khipha konke ukungabaza enhliziyweni yami. Uma izwi lakho lisho lokho, ngiyalikholwa. Ngakho-ke kusukela kulolu suku kuqhubeke, ngithatha wena njengoba ngifune unginike lokho mfowethu wasanda kukusho, njengocezu lwamasenti angamashumi amabili nanhlanu olofu wesinkwa. Futhi emkhulekweni kulokhu kusa wabagulayo, ngizokwemukela wena. Ngikholwa ukuthi uzokwenza, futhi ngihamba ngiqhubeke ngithokoza. Akunandaba ukuthi kwenzeka nini, kuzokwenzeka. Ungathanda ukuvula umnyango wakho wokukholwa enhliziyweni yakho kuye namuhla na? Ubungakwenza khona-ke, phakamisa izandla zakho bese uthi, Nkosi nangu mina. Nkulunkulu akubusise. Iningi liphakamise izandla zalo.
Thou Lamb of Calvary, Savior divine, now hear me while I pray, and take all my sins away, my unbelief.
Wena uwundlu laseCalvary, msindiso phezulu, manje ngizwe ngisakhuleka, futhi ususe zonke izono zami, ukungakholwa kwami. Uma kuthi mina kusukela namuhla ngibe ngowakho wonke. Nkosi Jesu, wena uyazibona izandla zalabo bantu, wena uyazazi izinhliziyo zabo, wena umi lapho, nguwe lowo ongqongqothayo. Bangathi bangabheki imfihlakalo yenganekwane ethile, kodwa kwangathi bangabuka ngqo ebusweni bendodana kaNkulunkulu ebethelwe. Bangathi bangaba nokuqonda kulokhu kuza njengokungakaze ngaphambilini. Siphe Nkosi, sibe lobunzima uSathane ulwe nathi ngayo yonke indlela, ngisho nakulomhlangano kulokhu kuza bekungekho ngisho namunye lapha ukunikezela amakhadi omkhuleko ukuze bakleliswe okwabantu bangaphandle kwedolobha ukuze wena ukwazi ukukhombisa ukuchichima okwedlulele kobukhona bakho ngokwesiphiwo sobuNkulunkulu lake netando ngamandla akho uqobo amakhulu. Kepha wena uNkulunkulu owengamele zonke izinto, wena ubuso obunzima nezimo, futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu namhlanje ukuthi uzobamba inhliziyo yawo wonke umuntu, uthole ukungena kuwo wonke amagumbi namagunjana. Kwangathi bangashiba bavule izinhliziyo zabo manje nje nababo bonke labo abaphakamise izandla zabo zokuba nobugovu noma kunganaki noma izinto ezingafani nawo obungathanda ukuba yikho uyakhombisa empilweni yabo ukuthi awuhlali kulelo gunjana. Kwangathi ingavulwa manje nje futhi Nkosi Jesu ngena futhi wenze indawo yakho yokuhlala kanye nabo. Bese kuthi ke Nkosi sizokhulekela futhi laba abagulayo nabahluphekileyo ukuthi lelihora ukuthi kufanele kwenziwe okuthile okungashaqisa kakhulu laba bantu ekuqondeni kokuqonda kobukhona bukaJesu Kristu ukuthi izinhliziyo zabo zingahle zivulwe. Ngiyakhuleka egameni likaJesu. Amen.
It was giving out
bekukhishwa emsakazweni nangomlomo eThabenakele ukuthi namhlanje sizokhipha amakhadi omkhuleko. Futhi isizathu sokuba sinikeze amakhadi omkhuleko eThabenakele ukuthola abantu abangaphandle kwedolobha, niyabo? Ukuthi abantu abalapha edolobheni sinomkhuleko wabo nsuku zonke noma izikhathi lapha eThabenakele, kodwa ukuthola abantu amandla okuhlukanisa umoya akuKristu yedwa. Futhi noma ubani uyakwazi lokho, lokho kuNkulunkulu kuphela. Futhi ngenkathi uKristu esemhlabeni esemzimbeni ophathekayo umzimba wenyama njengoba simi namhlanje, wahamba eGalile nasezindaweni ezehlukene lapho angazishongo ukuthi unamandla okwelapha abagulayo noma ukwenza izimangaliso, wathi ngingenze lutho ngokwami, angenzi lutho ubaba aze angibonise kuqala ukuthi ngenzeni. Noma ubani yakwazi umbhalo kuJohane ongcwele wesihlanu uyazi ukuthi iqiniso lelo, angazange enze izimangaliso ubaba aze ambonise. Wathi ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini indodana qobolwayo iThabenakele uNkulunkulu ayihlala kulo umzimba wakhe, indodana ingeze lutho ngokwayo kodwa lokho ebona uyise kwenza, indodana yenza kanjalo. Futhi niyaqaphela lapho efika ezweni lakubo uqobo, umuzwa kubo uqobo kwenzekani na? Akakwazanga ukukwenza, wabeka izandla zakhe phezu kwabanye abahlobo abagulayo, waphenduka wayesethi, ngiqinisile ngithi kini ukuthi umprofethi ezweni lakubo uqobo phakathi kwabakubo uqobo, niyazi ukuthi kwashiwo kanjani lokho? Kodwa ube nomusa kakhulu kithi kusivumela ukuba sibe nemihlangano embalwa yalolo hlobo. Kunjalo, yini okufanele yenziwe na ukuvumela leli dolobha laba bantu nalabo abazugezile abangakaze baphume komunye umhlangano ukwazi ukuthi unguNkulunkulu ophilayo? Wathi lezi zinto engizenzayo nani niyakuzenza, nizokwenza le misebenzi efanayo. Wathi kusezikashana nezwe ngeke nisangibona, lokho niyongibona nina nokuba ngiyoba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe. Kunjalo lezi zinto engizenzayo nani niyakuzenza kuze kube sekupheleni kwezwe. Ngikholwa ukuthi siphila ezinsukwini zokuvala zesimiselo sesikhathi sabezizwe. Yonke into iphelele nje ngohlelo khona manje okwesikhathi sokuphela, kodwa ubuya ekhaya kwebandla yilokho uKristu akulindele. Njengoba wayenjalo emidleni kaNowa ebekezela engathandi ukuba kubhubhe namunye, uyinto efanayo namuhla. Hayi, uyabekezela manje engathandi ukuba kubhubhe namunye. Izibonakaliso nezimanga ezinkulu sekwedlule, abantu bathi awu sibheke unyaka omkhulu ozayo. Mngani wami, unyaka usuthi awuhambe, abezizwe sebephelile, sekusesikhathini sokuphela. Ngakho ke manje yisikhathi sokuba sokwamukela uKristu futhi silungele. Manje lalela mngani, angazi manje alikho ekadi lomkhulu kwendlini alikho nelilodwa ubhili ubelapha esikhashaneni esedlule noma ndawo ndawo ube namakadi angaba yikhulu abezowakhipha kodwa abantu abafikanga lapho kuba abanike wona bekumele baqale inkonzo ukuze singakuphazamisi lokho ngakho-ke ngithe ngizovele ngibize abantu futhi ngibakhulekele kodwa ngizwa ukuthi ubukhona bukakristu bulapha ngizwa sengathi ngiwulungiselele nalo mlayezo ngisho okwebandla kulokhu kuza ngaleyo nhloso futhi ngandlela thize isitha sisihaqile ngandlela thize kodwa ngikholwa ukuthi ukristu uyakwazi ukweqa isitha uma izinhliziyo zethu zikahle naye futhi abaningi benu bantu ophakamise izandla zenu kusobala kuthi lapho le nkonzo isiphelile lapho kubizele altare sekwenziwe ngifune nize lapha futhi nibonge unkulunkulu ngalokho anenzele khona uma wamukela ukukholwa kuyini ukukholwa na besingabumba umuqo omkhuleko lapha futhi silethe sidlulise abantu ingxenye edazini noma ngaphezulu lokho kuhlukanisa umoya kunamandla kakhulu futhi kuzofika lapha emsamo futhi ungaqaphela ngineminyaka engamashumi amane nesishiyagalombili imibono ibilokhu ibonakala kusukela cishe ngibe neminyaka emibili ubudala futhi akukho nesisodwa esikhathi lapho omunye wayo wehluleka ngisho lezinto lapho ngangizokusho ngangingazi ukuthi kwakungake kuze kube kanjani kodwa kusebenza nje ngaleyo ndlela nje khona-ke ngunkulunkulu yabo kufanele kube ngunkulunkulu manje-ke uma unkulunkulu ekhona ukugcwalisa izwi lakhe ukufakazisa ukuthi yena lezi zinto engizenzayo nani nekuzenza bese-ke efakazisa ukuthi kunjalo khona-ke unkulunkulu vula amehlo ethu uma besingabona lokho kufezeka khona-ke sonke isithembiso siyiqiniso
When he was on earth, just a moment. When he was on
earth, ngathi semhlabeni umzuzwana nje ngathi semhlabeni wathini na nakho akusho wathi phubhisa lo mzimba ngizowuvusa ngezinsuku ezintathu wakwazi kanjani ukwenza lokho na uDavid uprophet wathi angikuvuma ngcwele wami ukuba abone ukubola futhi angikuvuma shiya umphefumulo wakhe esogweni
he knew he was
Wayazi ukuthi wayengumesiya ocetshiwe wayazi ukuthi leso kwakuyisikhundla sakhe futhi ngokwazi ukuthi leso kwakuyisikhundla sakhe manje qaphelani azi ukuthi leso kwakuyisikhundla sakhe khona-ke wakwazi ukunikeza leso sitatimende ngoba leso sithembiso sasisebenza kuye
He said, and the scriptures
wathi futhi imibhalo ayinakwephulwa uma ukuqonda kwakho kuvuleka imibhalo ayinakwephulwa leso sithembiso sasiqondene naye futhi wayazi ukuthi sasifanele sifezeke khona-ke lalelani bangane wonke umbhalo oqondene nani sonke isithembiso esiqondene nani singesakho njengoba nje leso sasingesakhe impela kunjalo ingakho ngimi kulokhu kusa uma inkosi ivuma ngizoyicela ukuba yenze ukuthize futhi phakathi lapha lapho kulukhulu khona kakhulu kanjalo njalo ngokwami hhayi ngoba anikholelwa kimi kodwa yingenxa yokuthi izwi lakhe lathi lokhu kuyoba njalo yabo izwi layo lathi kuyoba njalo ngizoyicela ukuba ilawule isimo sekhadi lomkhuleko yabo ngizoyicela uma izokwenza yabo angimanje gubulani ake ngiqophe nale mishini yamatheyiphu lapha ehambayo eminingana yayo egumbini lapho angisho ukuthi izokwenza niyabo angisho ngizoyicela yenze futhi uma ithanda sizobonga kuthiwani uma inkosi bangaki akekho lapha yawo nekhadi lomkhuleko bangaki abantu abagulayo phandle lapho ogulayo phakamisani izandla zenu noma abaye banifune ukuthize kuvele enkosini na phakamisani izandla zenu noma ngabe ukuphi manje sengiyabubona ubuso benu ngakho-ke sengingathi ukukutshela nje ukuthi ungubani ngakho-ke ngingasho futhi uma kungomunye wabahlobo basithabelakele angibafuni labo bahlobo ngifuna inkosi ngikhombise umuntu okude nethabelakele othile ophuma ngaphandle kwedolobha isizathu uma othile ongowasethabelakele yingakho sinikezela mangamakhadi ukuthola abantu ongekho ethabelakele ukuze abantu bathi awu yena uyamazi lowo muntu kufika kanjalo-ke lokho kuhlukanisa umoya kufika kanjani e-Italy e-Jalimane e-Switzerland e-Afrika nakuzo zonke izindawo emhlabeni ijikelele na kuhlala kanjani lapha futhi kusho izinto ezizokwenzeka eminyakeni emithathu noma emine noma emihlanu futhi kukushaya ke ngokuphelele echashazini na kungukristu.
Who was it led the children of Israel through the wilderness? Christ.
Wakungubani ohola abantwana bakwaIsrayeli ehlale na uKristu. Wayeyini ngaleyo nkathi na? Ngifuna ukubuza ukuthize. Cabanga nje ngalokhu umzuzu. Wayeyini na? Insika yomlilo, insika yomlilo futhi ngenkathi efika emhlabeni wathi wayeyileyo insika yomlilo. Yena bathi okhokho bethu badla imane ehlane wathi mina ngiyisinkwa sokuphila. Bathi obaba bethu baphuza edweleni likamoya wathi ngiyidwala. Ngani bathi Mose wambona izihlahlele zivuthayo wathi ngaphambi kokuba uAbraham abekhona ngikhona ungikhona wayesesihlahleni wathi manje ngavela kuNkulunkulu insika yomlilo uNkulunkulu ungukukhanya siyakwazi lokho yena uNkulunkulu uhlala kumoya hayi enyameni futhi kulensika yokukhanya uJesu wathi ngavela kuleyo futhi ngibuyela kuleyo manje lokho kungahle kuphume esayenseni yakho yezinkolo kodwa kuseBhayibhelini uJesu wabusha futhi ngenkathi Eva wembelwa wavuka futhi ngenkathi uPaul ongcwele wayesendlela emnyaka ebheke eDamaseko kuyo bopha abantu uJesu wabonakala kuye futhi kuyonsika yomlilo futhi wamshaya wamlahla phansi. Manje kungenzeka umunye angayibona nabanye bangeyibone. Lawo madoda ayenoPawulu awayibonanga athi sizwile umsindo kodwa asibonanga kukhanya kodwa ukukhanya wakukhanya kakhulu kuPawulu kwaze kwakhipha amehlo akhe futhi waba yimpumputhe izinsuku ezithile insika yomlilo. Ufika uza kuPetro etilongweni njengensika yomlilo futhi nangu la ekhona namhlanje futhi uma umoya kaDevil ukuwe uzokwenza imisebenzi kaDevil uma ungumkulukudu umoya uma umoya kaJohn Dillinger ubukuwe wawuyophatha izibhamu futhi ubulala abantu uma umoya wanoma yini wawukuwe uzoyenza iziphathise okomuntu. Umoya kaKristu kuwe uzoziphathisa kukaKristu uzokwenza imisebenzi kaKristu okhona yimi imisebenzi engiyenzayo naye uyakuyenza nakho la ukhona futhi manje lokhu ngibekela inkazimulo kaNkulunkulu futhi sengizoba ikhehla futhi ngiyazi izinsuku zami zingahle zingabi zinde kakhulu emhlabeni angazi lokho angekwazi ukukusho ngethemba ukuthi ngiphile ngize ngibone kufika kweNkosi angazi ukuthi ngizokwenza kodwa angazi ukuthi ngiyoke ngishumayele enye intshumayelo kodwa ngingeke sakusho lokho lokho kulele ezandleni zikaNkulunkulu angazi kodwa nansi into eyodwa ngi uma sizomcela ukuba angene phakathi kulokhu kuza futhi uzokwenza ukuthize ubufakazi obungenaphutha bakho ukuthi usenguye uKristu ovusiwe futhi enze into efanayo nayenze ngenkathi ehamba ogwini lwaseGalile. Ngiyazibuza ukuthi bangaki abe bengathi ngiyolahlekelwa indawo yami emuqweni omkhuleko ngisho noma ngabe ayingibizanga ngiyolahlekela indawo yami futhi ngikhola ukuthi enhlizweni yami bekungaxelisa kuyahange ukukhola okungavele kungibambe kungiqinise kuKristu futhi ngizosuka kulesi sakhiwa kulokhu kusa na uma izongena kule mizimba yabantu lapho kulokhu kusa futhi anikeze othile lapha yawo ukukhola kwenele njengoba kwenza owesifazane wathinta ingubo yakhe futhi waqalaza wathi ukhona ngithindileyo futhi bathi awonke umuntu yakuthinde wathi kodwa ngizwe ngibaba uthakathaka futhi wabheka phezu kwendawo waze wathela isifazane futhi wathi wamtshela ukuthi wayekade enani nokuthi yayiyini inkathazo yakhe wayesethi ukukhola kwakhe kwakumsindisile. Lokho kuJesu ngitshele noma ubani owake waphila emhlabeni owake wakwenza ngaphandle kwakhe ngibonisa umlando lapho wake kwenziwa khona nginencwadi kaFoxe yeThe Mighty's ngineEli Writing kaJosephus ngineEli Ages kaPemberman ngineTwo Babylons kaHislop. Ukuze kube khona noma yini eyenzeka njengakho kuze kube yilolu suku kunjalo ngoba sisesikhathini sokuphela sisesikhathini somgamanqo nabezizwe bayaqeda akukuthi size sibe amalahle nomlotha. yamamukela uma ezokwenza angisho ukuthi uzokwenza uma engakwenzi sizobiza umuqo omkhuleko uma ekwenza ungasho ukuthi futhi ngiyazi ukuthi lowo muntu uxakile impela futhi uNkulunkulu uyakwenza lokho ngizokholwa ukuthi iNkosi Jesu khona futhi izothatha udaba lwami ezandleni zayo ngizolibeka lapho futhi ngizokwamukela njengamasenti angamashumi amabili nanhlanu ngizosuka lapha ngibonge uNkulunkulu ngokuphulukisa kwami ungakwenze na phakamisani izandla zenu futhi nibone bangaki phakathi lapha abazothi uzokwenza na vele uphakamise izandla zakho yonke indawo uhle kakhulu lokho hohe manje zibeke esimweni donsa leyo tiziyevuleke uthi Jesu uma wake wasebenza enhlizweni yami kwenze manje khipha konke kulokholo mangivuke lapha ngizithintithe ngabe kuyiqiniso ukuthi ngeke ukuthile yonke leminyaka futhi ngikugetshile na ngabe ngike ngavalela na wo yebo ngiyazi ukuthi wena unami kodwa ngike ngakungenisa yonke indawo ukuze ngibone wena na
You can see him this morning, faithful anchor.
Uma ningambona kulokhu kusa ukukholwa kuzoxilisa kuyahange nezifo zizohamba nizosinda kukholwe manje hey ngethemba ukuthi uzokukholwa uNkulunkulu siphe khona ngumkhuleko wami Manje ngaphambi kokuba senze asikhuleke Oh Nkosi lolu usuku lubi kakhulu esiphila kulo ngiyaqonda ukuthi yonke into engenzeka kuzofanele kube nguwe okuvumelayo ukuba kwenziwe Nkosi Baningi lapha idazini noma amabili okungenzeka ukuthi base simwele sibucayi othile ongeke alulame uma kungengenxa yakho futhi ngikholekela ukuthi uzosipha lesi sibusiso Futhi baba siyazi ukuthi yinye kuphela indlela yokwamukela ukukholwa iBhayibheli liyasho ukuthi ukukholwa kuvela ngokuzwa ukuze izwi likaNkulunkulu izwi likaNkulunkulu lithi uJesu Kristu nguyizwe lalamuhla naphakade izwi likaNkulunkulu lithi izinto engizenzayo nani niyakuzenza izwi likaNkulunkulu lathi konke kuyenzeka kwabakholwayo futhi iNkosi uNkulunkulu sizama ukufaka ukukholwa ezinhliziyweni zabantu ukuze kuvuleke iminyango yabo ukuze babone futhi bazi ubuhle bukaNkulunkulu ukuvumela lezi zinto ukuba zibe khona Manje siyawukele Nkosi njengoba ngiguqa lapha eceleni kwaleli altare likaJantshi wonke uNkulunkulu nomusa yiba nomusa kithi ngikhulekela wonke umuntu ophakathi lapha Nkosi abahlobo basethabenakele abahlobo abangaphandle kwedolobha kubo bonke wena wathi umkhuleko okukhulu yakusindisa ogulayo uNkulunkulu yakubavusa futhi uma bonile bayakuthethelela khona Futhi siyaqonda ukuthi abantu abemukela noma yini ngenye indlela ngaphandle kwezwi akuhlali sikele side kakhulu sicabanga ngabantu abakwaIsrayeli ukuthi bonke bakhubeka kanjani kokungaphezulu kwemvelo baseke bewele ehlane impela kunjalo Nkosi futhi njengoba abantu benokukholwa kuqinile ezwini lakho Manje siphe kulokhu kusa ukuthi ubukhona bakho obukhulu buzovumela lokho esikucelayo Nkosi ukuze abantu bazi futhi babone inkazimulo kaNkulunkulu futhi kwangathi wonke umuntu ophakathi lapha manje kwangathi into ethize enye ukukholwa kungehla ngemigudu kamoya kaNkulunkulu futhi kugcobe inhliziyo yabo khona manje namehlo abo avuleke ukuthi lapho beshiyele sisakhiwe namuhla ukuthi bazothi inhliziyo zethu bezika futhi yini phakathi kwethu na ngokuba sibubonile ubuyena bakhe obuvukile siye sazibuza kodwa manje sesiyaqonda uNkulunkulu vula gengelezi umnyango wabo manje wokukholwa futhi ungene futhi wembule kubo futhi wazise izindlela zakho nentando yakho ngisize nkosi ngisikhonzi esimpofu sombuso wakho angifaneleki futhi ngicela intethelelo ezweni zami uqobo ukungabaza kwami uqobo nokwesaba neziphambeko nokunganaki nakho konke ngikwenzile nkosi ngithethelele futhi ngisize ngibe ngekhanyayo inceku yakho ekhaliphile ukuze ngibabaze igama lakho ngaphambi kwabazalwane bami ezintweni engingenawo amandla okuzenza ngiphe amandla nkosi hayi ngenxa yodumo lwami impela nkosi yonke le minyaka ungivivinyile ngikhulekela ukuthi ngithole umusa enhliziyweni yakho kulokhu kusa ukuze ngizuze isikhathi esincane senhlanganyelo nokudla kanye nawe siphe khona nkosi ngikhulekela ukuthi uzongisiza manje futhi unike abantu ukukholwa ngokuba ngisukuma ukuba ngibuke ukubona ukuthi uzokwenzani egameni likaJesu amen.
Don't doubt, just believe.
Manje ningangabazi kholwane nje ngokuba zonke izinto zingenzeka kwabakholwayo. Manje inkosi Jesu ayibophezelekile ukusenzela lokho ngizomcela ukungenani abantu abathathu engingabazi ukuze yena akwembule kimi yini ngifuna nonke nina onesidingo sanoma yini ukuba khuleke futhi lokho akwambulayo uma kuliqiniso nizokwazi noma ngabe iqiniso noma cha uma kungesile iqiniso khona ke akusile iqiniso uzokwazi lapho wena ngokwakho kodwa uma kuliqiniso khona ke uyakusingatha futhi ukwamukele bekwenze njani ukuba ubeme lapha kuloku kusa na ukuba ke ubeme lapha lapho ngimi khona nomzimba wenyama njengoba ngimi khona na uma ubungathi Nkosi Jesu ngidinga ukuphulukiswa ucabanga ukuthi ubeyothini na ubeyothi awu ngakwenzela lokho ngikathi ngikufela bangake waziyo ukuthi lelo liqiniso na impela sekuvele kuqediwe pho yini engakunika ukholo olwengeziwe na ukuze umfotini evile nami size sikhuleke futhi sibeke izandla kini sinicobe ngamafutha na ibhayibheli liyakusho lokho yenza lokho lokho kuhle siyakukhola lokho kwesinye isikhathi abagcobi ngisho ngamafutha ngezinye izikhathi bona bavele nje banokwehlukanisa omoya futhi bathole imimoya emibi futhi bayikhiphe ngezinye izikhathi lokho kwenziwa kanjalo futhi ngezinye izikhathi kwenziwa ngokuthi nje ngathi uJesu ehamba manje esihiko yilokho akunika abapostoli yilokho abapostoli abakwenza futhi izikhathi eziningi bakwenza ngezindlela ezahlukene zonke manje ikuphi okungaba nomthelela kakhulu njengoba sibe nemihlangano eminingi kakhulu lapha engaba nomthelela omkhulu manje na ukuvumela nje inkosi uJesu ukuba yehle futhi izifakazise yona ukuthi ilapha kulelo zinga elingaphezulu kwemvelo ngabe bakhona abantu esakhweni lapha owaziyo ukuthi angazi ukuthi yini engalungile ngawe noma ukuthi ungubani na phakamisa izandla zakho uma ekhona abantu esakhweni abaziyo ukuthi angikwazi phakamisa isandla sakho nje yabona umzane ngicabanga ukuthi kuyo yonke indawo kulungile manje inkosi kukuwe inkosi manje yilokho kuphele ngingakwenza futhi baba nkulunkulu ngikhulela ukuthi uzosipha khona ukuze laba bantu bangahle emizuzwini eyishumi elandelayo abaningi bagobhozele kalitshare nezinhliziyo zabo zicicima ukuze babone vula amehlo abo nkosi makuthi vula amehlo abo njengalabo abaya eMawuse bahamba nawe usuku lonke futhi abazange bakwazi wena kodwa ngikathi wenza into ethize ababeyazi ukuthi akekho omunye wayengayeza ngaphandle kwakho baqonde ukuthi kwakunguwe lokho kwakungemva kokuba wawusufile wembelwa futhi wavuka futhi manje baba siphe into efanayo namuhla phakathi kwalaba bantu nebhayibheli lathi abathathu bayoba ngofakazi ngakho ke ngiyakhuleka nkulunkulu isiqinisekiso sizokwenziwa kulokhu kusa ebukhoneni babantu ngaphandle kokulethwa emsamo konke kusemseni wakho makwenziwe nkosi ngiyakhuleka ngenxa kaJesu nasegameni likaJesu amen. ngiyazi ukuthi lesi yisikhathi esinzima kuwe kuthiwani ngami na kodwa engikushumayelayo ngiyakholwa engikushumayelayo ngiyakwenza ngomusa kaNkulunkulu ngiyakwenza uNkulunkulu makabe nami ukuba angisize ukuze nazi ukuthi angizisho lezi zinto ngaphakathi kimina Amehlo akho avuleke bese uthi awu bengimazi futhi Branham isikhathi eside ngikubonile lokhu kodwa ngiyanitshela ngendaba yokuthi ungubani angahle abe indodana ka Charles Branham noma kanjalo njalo kanjalo kodwa ngazi into eyodwa uNkulunkulu wenza ukuthi izi ngaye bese ke ubheka uNkulunkulu ungayibuki indoda uNkulunkulu akafuni ukubonisa mina ufuna ukuzibonisa yena uqobo nguye
Here it is, Sister Snyder. I'm trying to look away from that, see.
Manje, umombono uzovele uze. Nakho udadewethu Snyder ngizama ukubheka kude kuloko niyabo futhi uNkulunkulu yiba nomusa. Nansi indoda ehlezi khona lapha umbono uphezu kwayo ibheke kimi ngo ngicabanga ukuthi ngisihambe kuwe uzama ukususa umkhuba awunjalo na ukuhlukana nokubhema osikilidi lokho zama ukukwenza ngabe kunjalo na phakamisa isandla sakho uma lokho kunjalo chabo ngiqonde insizwe ehlezi emuva lapha angikwazi sizihambe ngabe kunjalo phakathi komunye nomunye na uma kunjalo vayizelisa isandla sakho kanje ngabe yilokho kanye obukukhulekela ngaleso sikhathi na kulungile Yakhola na yini yenza lokho na uthiteni na iphephelo lazo ukuthi ungumpriest omkhulu angathintwe ukuzwela nobuthakathaka bethu akagaze ngithinde angegaze ngiyibona indoda kodwa ethinte uKristu olapha noKristu usebenzise izindebe zami namehlo ukuba khuluma uphakamise izandla zakho nsizwa ngiyakubona ulokhu ubambe izandla zakho uyangikhola ukuthi ngingumprofethi kaNkulunkulu na Ungakwamukela lokhu engikutshele khona na uma ubunokukholwa futhi ukholwe Ucabanga ukuthi uzosindiswa ngempela na intombi yakho oyikhulekelayo akunjalo na ufuna iphulukizwe nayo awunjalo na uma lokho kunjalo sukuma ngezinyawo zakho wena kunjalo akunjalo na Manje yiba nokukholwa kuNkulunkulu futhi uzokwemukela ngisihambe kuwensizwa angikaze ngikubone ngabe sizihambi na phakamisa izandla zakho zombili phezulu uma sizihambe angikaze ngikubone empilweni yami awukazi ungibone manje ubani ungahlala phansi manje futhi wamukele lokho kucelile ukukholwa kwakho kukunikeze khona
Do you believe
Yakhola na bekuyihlaya esikhasheni esedlule bekungesilo yini dadi na kodwa akulona ihlaya manje bengazi ukuthi inkosi ibizokwenza lokho noma ngangicabanga ukuthi izokwenza uNkulunkulu akudlalwa ngaye ungonge impela uma ungakholwa
There's a woman sitting right back this way.
Nango sifazane ohleze emuva ngonga lendlela ukhulekela umunye umuntu owesifazane unesimo sokuthuka uyikatolika ngokukholwa kunjalo uhlala ku Mix Avenue akanjalo na uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho nenikazi kulungile uyakholwa na khona ke mukela ukucelayo uma ungakholwa kuthiwa ningawe le emuva lapho na umuntu othile uthole awukude kakhulu emuva uKristu wazincamashile lapho hlezi khona ngikuphosela inselelo egameni likaJesu ukuba ukholwe manje ulapha umoya wakhe ulapha amandla akhe alapha Nakho kuhlezi indoda ayihlezi le emuva lapho ingibhekile manje ifake uthayi oluhlaza satshane isudi empunga kanjalo iyakhuleka futhi ifuna ukuphulukiswa uhlobo oluthile lenkathazo yesisu izimo zesisu esiswini nasezibilini kunjalo wena ohlezi emuva lapho
Let me tell you who you are You was at a doctor yesterday.
Ake ngikutshele ukuthi ngubani ubukade ukudokotela izolo futhi ukuhlolile kunjalo ngikwazi wena uyakwazi lokho kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukukhola kwakho kubusindisile mnumzane makabonga uNkulunkulu ophilayo
The lady sitting right behind
ininikazi elihlezi ngo emva kwakhe emqeni olandelayo cishe elesithathu emuva phakathi lapho wena ukhulekela umamezala wakho isimo sokukhubazeka uma uzokukholwa kulungile kukhona umfomncalo ohlezi lapho ephakamisele izandla emlonyeni wakhe engibuke emuva le ngasemuva inesandla sakhe emlonyeni wakhe yena uyakhuleka kunomoya ofana nosizi ngakuye usula amehlo akhe angikwazi nje ukukuqonda insizwa ikhulekele umuntu othize yisihlobo sayo leso indoda ibise sikhungweni ngumfo semusha ngumlamo isimo sokwethuka sesimo sengqondo kunjalo mnumzane unokukholwa futhi uNkulunkulu uzokulungisela khona ngikuphosela inselele ukukholwa kwakho kuKristu niyamkholwa na ngabe lokho kuthathu na woku lokho kungaphezu kwalokho akunjalo na manje niyakholwa na ngabe ukukholwa kwakho sekucazululiwe na ngabe inhliziyo yakho ivulekile na phakamisa izandla zakho uma inhliziyo yakho isivulekile ngabe umnyango uvuliwe na khona ke asikhothamise amakhanda ethu
Lord
Nkosi sendela manje Jesu busisiwe uNkulunkulu ngiyabonga kuwe baba ukuthi usinike lezi zibusiso ukuthi bona abantu abakhona manje bazokwazi ukuthi bekungesiyo inceku yakho bekunguNkulunkulu wasezulwini oye wasihlonipha kulokuza ngokuza phakathi kwethu futhi wakuvumela kunjalo kuba kwenziwe ukufakazisa kulesi sizukulwane sabezizwe ngaphambi kokuba sesule emhlabeni ukuthi wena ngumesiya uyinkosi uNkulunkulu wezulu wena ulapha wonkosi Ngiyacela, ngicela wena ukuthi unikeze okunye ukushaqeka okukhulu kulabo bantu njengoba bekunjalo noma uvule ukuqonda kwabo ngokuba bazongena ezonweni zabo uma behluleka ukukholwa kuwe futhi bavume ukungabaza nokungakholwa kwabo. Kwangathi kungafika isibusiso sinjalo kubantu manje nje ukuthi bazokwazi ukuthi umoya ongcwele ukhona nokuthi uzimisele nje ukubaphulukisa njengoba ethanda ukuphulukisa noma ubani kusekelwe phezu kokuthi uma ungakholwa zonke izinto zingenzeka. Nkosi siphe khona futhi kwangathi amandla akho aphulukisayo angashanele ehlele ezinhliziyweni zabantu manje nje futhi aphulukise ngamunye wabo ngiyakubonga Nkosi lapho Sathane engena njengebhubesi libhongayo umoya wenkosi uphakamise ibhanela ngokumelene naye futhi umgumbuqele usathane omkhulu ozisho ukuthi ungomkhulu kodwa inkosi yethu uJesu ingomkhulu yona nobaba uNkulunkulu Futhi ngiyakhuleka Nkosi ukuthi manje nje ngomoya wakho ukuthi uzodabula ezethamelini futhi uphulukise wonke umuntu ngegama lenkosi uJesu siyakucela. Amen. Uyakholwa ukuthi usuphulukisiwe na uyakukholwa lokho ngemivimbo yakhe na ngabe kukhona okugxilise kwehange enhlizweni yakho na unawo amasente ngamashumi amabili nanhlanu azokwenza ukuthi uhambe ukusuka esakhiweni na ingabe unawo na phakamisa isandla sakho unawo kungukukholwa okugxilise kwehange ngikhathale ukuthi kuthathe isikhathi eside kangakanani zingaki izinsuku mangakamahora nginamandla okuthenga okuphulukisa sakwami khona manje futhi ngizohamba ngisuka kulesi sakhiwo khona manje ngokufanayo nje njengokungathi bengiphile ngokuphelele wena kungenzeka uma usukuma ngezinyawo zakho ungase ungabi ungahle ungabi amaviki angazi kodwa uzoba uma unokukholwa ukukholwa uNkulunkulu ungukukholwa mkholo ngentizwe yakho yonke
I start like this.
Manje vele uzivalele noNkulunkulu manje. Manje qalani nje kanje. Nkosi, ngiyakholwa. Nkosi, ngiyakholwa. Ngonke ukungabaza kwami kungcwatshwe emthonjeni. Nkosi, ngiyakholwa. Msindisi, phakamisa ukukholwa kwami kuwe kuze kususe intaba. Wonkosi wena ubungaba nephutha na ngeke ube nephutha okokuqala uma umfoti Branemi ubengena lutho angalusho izwi lakho lisho njalo manje ke ngomusa uvumele umfoti Branemi ukuba abheke phezulu kwalezi sakhe okubanda abaningi ukwenza into efanayo newayenza ngenkathi uhamba eGalile ukuba bengine ukungabaze enhliziyweni yami Nkosi khona ke kususe kungakapheli usuku lwami ngaphambi kokuba ngibizwe ukuba ngiphendule ekwahlulelweni susa isono sami sokungakholwa futhi ngenze ngibe owakho manje bangibe ngowakho uNkulunkulu libusise umkhuleko wami futhi labo manje nisakhuleka nivaleleke phakathi noNkulunkulu bekukhona labo abaphakamise izandla zabo abebefuna ukuhamba noNkulunkulu befuna ukumvulela izinhliziyo zenu yalithalo livuliwe manje mngane wami ngingamema ngamunye wenu ukuba eze lapha yalithalo futhi aguqe phansi futhi athi Nkosi Jesu yiba nomusa ngifuna wena ungene enhliziyweni yami susa konke ukungabaza kwami susa konke kwesaba kwami susa ubugovu bami susa yonke into bese uyangena ngena enhliziyweni yami futhi ube inkosi wo ngiyakholwa ukuthi ungumsindisi wami kodwa wena ubunge yona inkosi yami uNkulunkulu akubusise mfowethu igama lale ndoda nguDavis uvela eVirginia uzele ukuzoyeka umkhuba wokubhema nequbu elincane libambe enhliziyweni yakhe ngothandiweyo wakhe kusukela sengumntwana ilokho ase altare ngakho kulokhu kusa woza manje uyamenywa ukuba uye altare manje ukalapha phambi kukaKristu kaNkulunkulu ungalinaki ithabenakele elincane elithobekile naka ukuthi ubani ophakathi lapha kulokhu kuza umsindisi wethu obusisiwe ngeza na uyamenywa inkosi uJesu ikulindele ukuba ufike ukuze wonke umoya wokuhlanza uphume enhliziyweni yakho Inyuka kulokhu kuso kuqe phansi ebukhoneni bakhe ngeke yini umvumele kuhole na manje niyamenya nje ngoba sicula uMunkulunkulu engongothe enhlizeni yakho ukukuvumela uvule inhliziyo yakho ukubona ubukhona bakhe ukujabulela izibusiso zakhe eyinkosi yakho umbusi wakho ngeke nje wakhohlwa ukuthi kuleli thabelekelo litendala na futhi wenyukele lapho esihlaleni sobukhosi somusa wakhe bese uguqa phansi nalaba abanye abantu abakhala izinyembezi futhi uvule inhliziyo yakho ukuze avule ukuqonda kwakho ukuthi uyoba ngumntwana wakhe futhi umkhonze. Siyaphinda sicula futhi ivesi lokugcina laleli culo umenyiwe manje woza. Going now.
Reverently we bow our heads now in the presence of the great King of glory.
Ngiyathelipha ukuzithoba sikhothamisa amakhanda ethu manje bukhoneni benkosi enkulu yenkazimulo unkosane kujule enkulu sibonga kakhulu ngokuthi niphakamise izinhliziyo zenu zavuleleka kulomoya omkhulu okhona manje oza kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle ungena indaba ukuthi ziyini izidingo zakho noma yini eniyifisayo lapho nikhuleka kholwane ukuthi niyemukele niyakuba nayo uNkulunkulu usenzela lokhu manje bantwana njengoba nisesakhiweni noma ikuphi kodwa mesana makhanda enu nje nihloniphe ngokuzithoba ngempela ngenkathi umfowethu esakhuleka futhi nizokwamukela lokho enikucelile inkosi nibusise ngokucebile manje ngenkathi utate eqhubeka nokucula kwakhe kancane manje.
Our Father in heaven, we thank you this morning for this great manifestation of your precious love and power here in our very presence and in our midst. Thank you this morning for the disposition of heart to mind the Holy Ghost. That each one here that is represented before this altar this morning did not come to wooden railings and to floors and benches, but they are coming to you, Lord. We bring the sinners, the ones, Lord Jesus, each one before you this morning, those that have come penitently. Lord Jesus, we pray that thou will look with divine favor this morning upon each one that has come. May their hearts as they're open this morning receive that wonderful blessing of being saved through Jesus' name. Father, we thank you this morning for the outpouring of the Spirit upon us, O God, in this unusual manner. We ask thy blessing to rest upon each one that has come today, for our God, our hands are far too short. Our words are incapable. Our thoughts are not as high as thy thoughts. We praise you this morning, because you've ordained it that it should be so. We pray that you'll look upon each one of us this morning as we come rededicating, as we come consecrating, as we come before you this morning for whatever our need may be. May you look upon us today. May you save the unsaved, sanctify and purify the hearts of the impure. We pray this morning, O God, to fill with thy Spirit each one of us, Lord. Oh, how we pray this morning that you'll fill with the Holy Spirit from on high each and every believing heart. May you settle it this morning, oh God, and may we settle it in consecration and dedication. May we withhold nothing this morning. May we, with an unreserved manner, give all of ourselves unreservedly to you this morning. Let us have open hearts, O God. Help us if there's something that holds. Help us this morning if there's something that seems too difficult to give up. We pray this morning to bless each one that is here consecrating and confessing and believing before you, knelt about this place in any part of this building. May you receive and accept and them this morning and satisfy that deepest yearning of their heart. Oh, we cry unto you this morning, Father, in this hour answered prayer. Meet the need, O God, and may many souls go from this place this morning with their hearts prepared to know for themselves and not another that the matter is settled, that the old account is finished, that you have settled it this morning by your saving and sanctifying and redeeming grace. Bless each one that's here, Father, and undertake for them. Meet the need about this altar. And as we arise this morning in faith, God, go with us and lead us along. As the old song has said, you lead your dear people along. Bless us then and undertake, and we'll thank and praise you for it, for we ask it in Jesus' name and for Jesus' sake. Amen and amen. Amen.